kuanzia. Wazazi walinifundisha yote ni wapende wote. Since I came from poverty, no one for me. Baba kwa na pesa, mama she pray for me. She pray for me. Na nitasemaje na kupenda Mungu ambaye huonekani. Jamaa rafiki na watenga, na sina upendo na majirani. Tupendane tusijivune, safari yetu ni moja. Wake kwa waume, tunie mmoja. Yesu alitupenda bure, alikana kila moja. Sababu wote we are student, watoto wa baba moja. Oh, tupendane,
tupendane.
Oh, Mungu ametuagiza,
Mungu ametuagiza upendo,
upendo.
Tupendane,
oh,
tupendane, tupendane, tupendane.
Aliena upendo mwingi kama huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Daddy, you are Messiah, you are Messiah,
you are Messiah.
Oh, oh.
Daddy, you are Messiah.
Daddy, you are Messiah,
you are Messiah.
Daddy,
Daddy, you are Messiah.
Oh, you are Messiah,
you are Messiah.
Oh, oh.
Daddy,
Daddy, you are Messiah.
You are Messiah.
Yeah, yeah.
Tena
ni japo neno kwa unabii na kujua siri zote, maarifa yote. Kama sina upendo mimi bado,
kama sina upendo mimi bado,
na nitasemaje na kupenda Mungu ambaye huonekani. Jamaa rafiki na watenga, na sina upendo na majirani. Tupendane tusijivune, safari yetu ni moja. Wake kwa waume, tunie mmoja. Yesu alitupenda bure, alikana kila moja. Sababu wote we are student, watoto wa baba moja. Oh, tupendane,
tupendane.
Mungu ametuagiza,
Mungu ametuagiza upendo. Tupendane,
tupendane,
tupendane, tupendane.
Amri kuu,
amri kuu ni upendo. Tupendane.
Thank you.